Magic's anger, yeah, 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 yeah.
Magic's anger on the beat.
Party kona inikale. Genge tonde na mziki kali. Party kona inikale. Genge tonde na mziki kali. Just wine your body, take it down low. Yeah, take it down low. Wine your body, take it down low.
Yeah, yeah,
baby, take it down low. Katika, 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 katika. Wine your body, take it down low. Leo ni kuwaka, kuwaka, kujirusha na made madada, madada. Jugenge tonisha leta majanga, majanga, we. Girl, can you take it down, down for me? Unani bamba, gonna take you come home, baby.
Hini mziki ya wajanja, wajanja. Ni genge toni na leta majanga, majanga, we.
Patikana, inikale. Genge tonde na mziki kali. Kaja patikana, patikana, inikale. Genge tonde na mziki kali. Sip wine your body, take it down low. Yeah, take it down low. Wine your body, take it down low.
Yeah, yeah, yeah.
Baby, take it down low. Katika, 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 katika. Wine your body, take it down low.
Katika, washa kikiu tuki enda chain. Katika, wacha mademo jibambe leo. Katika, washa kikiu tuki enda chain. Katika, wacha mademo jibambe leo. Leo na katika na party party. Na kuna manzi anataka enga kate maji. Leo na katika na party party. Na kuna manzi anataka enga fanye dhambi.
Anja party kona inikale. Genge tonde na mziki kali. Anja party kona inikale. Genge tonde na mziki kali. Sip wine your body, take it down low. Yeah, take it down low. Wine your body, take it down low.
Yeah, yeah,
baby, take it down low. Katika, 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 katika. Wine your body, take it down low. Leo ni kuwaka, kuwaka, kujirusha na made madada, madada. Jugenge tonisha leta majanga, majanga, we. Girl, can you take it down, down for me? Unani baba, then I take you come home with me.
Hini mziki ya wajanja, wajanja. Ni genge toni na leta majanga, majanga, we.
Pati kona inikale. Genge tonde na mziki kali. Kaja pati kona inikale. Genge tonde na mziki kali. Sip wine your body, take it down low. Yeah, take it down low. Wine your body, take it down low.
Yeah, yeah,
baby,
yeah,
take it down low. Katika, 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 katika. Wine your body, take it down low.
Magic's anger on the beat.